Exactly 8 minutes after the hour 11 o'clock umsakazo nokho umsakazo kunqaphambili umsakazo obantu kabantu nabantu hlelweni olabantu kabantu nabantu hlamba bafana umuhle kuhlula bonke abafana ukapatiya ismatsata esansona somsakazo sonsa ngizokushala phene hokule shumu nambili kodwa ngaphambi kwalokho ukuthi ngibonga umsakazo ukuthi kufanele shoko ukuthi bahleli nawo kusukela ngokule sithupha ngizokushala phene hokule shakalolunye kathi khona father amen ahambisana nethimba lakhe le I'll back again tomorrow doing what they do best and that is morning radio. Mark Mahoney, he is back again next to Thursday, doing what he does best. Ntemba kuthi uyathokozela inhlelo zethu sesikuphathele zona. Kinabona olwesine bayaphila abantu. Kabe kayiphutha kwabakhaya bathi kofundaphele, kabe kayiphutha kwabakhaya bathi koLimpopo bakhaya bathi koEastern Cape bakhaya bathi koKwaZulu-Natal. Ndibeke ngise fapafapa ningi, dumelanhle. Mathali wa na smatsa samshimana ya mu Mathali na mtswari wa ka Mathali na mtswari wa Kumbula na baba sepedlela ngaso lesisikhathi sikhumula na baba semajele sikhumbule na baba gulaya bagulela emakhaya simuso wenkosi sengathi ungayehlela kunini angiphila ngethi mhlawumbe uyasibuza usanda kufulela lo msakazo uyasibuza ukuthi lo msakazo ngumamela obizwa nganinathi nasibizwa ngokuthi siRadio Veritas 576 AM www.radioveritas.co.za channel 870 on your DSTV audio bouquet kanye ishanga ibukhomo i-20 it invert to be precise kulapho kukhona 0145271105 pasam ngisha ungenza so akukuhle kuwena ugoga dumela
mphuza
awu butha
bona ke pala mi wafata ke no kufi ke kanko
awuzwa from the beach baki karitsa mali yena fela are elela kubatla ukala madumela
yiwe
kujoli mzalo wami
sini
ngimunandi ngisongi sweet ngiyatsatsa wena
ngibelile usibusi
usibusi mawaphila abantu yezwa
hayi saphila fethu
thank you yebo hela, dumela wena.
Adi mela smati.
Ukusiri.
Ari teng smati.
La kena li latelana li mkhotsi wa ha.
Ya, ke mona ne.
Eke mona ke yo.
Kuri yo ba.
Ha ba phila ba tsuko go tse simvila stili.
Ah, ba tsa phila smati.
Thank you. Ayo ba mpita mna tshe onke tsa so. Dumela wena.
Kepati. Mama ngayikhosa kanjani?
Ukhosa kanjani ndoda?
Oh, isiphiwe mntanami.
Mama
mutibele eDaviton umamthoko baba.
Muva phila abantu eDaviton mzalo wami.
Abantu bayaphila siyagibela mntanami.
Asibonke mzalo.
Sala.
Kakuzalwa.
Kafati.
My mother.
Oh, you have a two quarter lekhaya lapho kwankwanyana. Ngayizwa nendaba yabo.
Yeah, hey man, hey, nathi sithusile, sithusa ngenyindlela mangalisayo mzalwane. Kodwa ke sizothi.
UNkulunkulu khona kodwa siphinde.
Yeah.
Yeah.
And uhlala khona malanga onke.
Ubani nathi ubani ongamelana?
Ubani ongamelana nathi? Akekho. Akekho mzalwane, akekho.
Hoye day my baby.
Danke mzalwane.
Wem tana mshasanga.
Asimsakazani dumela.
Uya manje zona masofuna ukusimisa ngenhliziyo yini nawe?
Nani?
Nale ntobo yisho.
Eish.
Sho, ngisaphinda yoma sineva.
Ale ngicela ukukutshela, ngicela ukukutshela ne. Mhm. Uhlelo lami lokugcina namhlanje.
Siphiwe.
Ngiyahamba. Mhm. Ngizokutshela ishow my, ngizokutshela ishow my pet. Mama. Nati Evetti Ken Estate is a kibes. But it's exactly 14 minutes after the hour 11 o'clock. Call on Sazo, don't come Sazo, puppies. 5:76 a.m. Session gives a shout up and a horror. And a shumin and baby call on Sazo, and you walk. Oh, Tanda, when an hour, an hour, an hour, an hour, an hour. For home, tipo kulibala joan lena ariki mam kukuma kikala kiliko shlamin haba pila batu so weto
kilibela tuo
Rebecca di tepo haba riki wana hao wana kupo mateleko mak 5 Mark chapter 5, verse 24 Mark 5 verse 24 to 27. futhi wona ungwana haye na ngabe yini ekwenza ukuthi sikubone ukuthi wena ungumntana wakhe na baba ngikathi baba akika diketso kabe diketso tsa how do you etsa go be ngwana haye na hai ba no itshwere ka sotho go bundetsetse hle hai ba no itshwere ka sotho ne ke kopa fela go unletsetse mpalle yo dumela
Sesiye
baba
njani mfethu
ngiyaphila ngimnandi ngima sweet
kona saphila mfethu
ngikhuluma nobani kuphi
khuluma no Joseph usethemba
awu Joseph ethemba baba phila abantu ethemba mfowethu
ah aphilile mfethu
uyigibelile nawe mfowethu
Ah, ngiphilekile. Manje ngathi uyahamba ndoda.
Hayi sizoyikhuluma uhlelo nje maliphele.
All right.
Thank you, Joseph. Thank you. Joseph akasigeli zokufunda. Haiba ni tshwere ka sotho go pore balle yo ipa heka sezulu iri wahamba naye isixuku esikhulu samlandela samcindezela osifazana wayenomopho eminyaka eyishumi nambili ehluphekile ngokuningi ezinyangeni eziningi echithile konke ayenakho engasizakalanga ngalutho kodwa kwayilokhu ukuqhubeka esezwile ngoJesu weza esixukwini ngasemuva wathinta ingubo yakhe wahamba naye isixuku esikhulu samlandela samcindezela osifazane owayenomopho eminyaka eyishumi nambili ehluphekile ngokuningi ezinyangi ayenasezinyangeni eziningi echithile konke ayenawo engasizakalanga ngalutho kodwa kwayilokhu kuqhubeka esezwile ngoJesu weza esixukwini ngasemuva wathinta ingubo yakhe so Jesus went to him a large crowd followed and pressed around him And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Basotho le kae Batswana le go kae So Jesus went to him and a crowd followed and pressed around him and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years she had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had yet instead of getting better she grew worse when she heard about Jesus she came up behind him in the crowd and touched o samsara zwena sekubingelele
mwana tsamane so ntate ke ntshagela ha ke a utlwa go go tsika
ke butse ko Mark mtswadi wa ka Mark chapter
5
verse
24
to 27 o re tsela le
bo ga tsamane go le bo
ngiyathemba ukuthi usizifundele. Abalwe langithinta ngenye indlela bengifuna ukuthi mzali wami uke nje uhlale phansi uzinze ngalolu daba ulifundele lona ukulithola ukuthi lizama ukushukuthini ukuzame nje ukulianalyze ngesingawe ukuthi ingabe lolu daba lishukuthini uzokhumbula ukuthi lolu daba liqala kahle kahle laphayana ngujayiru hehe kulapho lolu daba liqala khona indodakazi kaJayiru ebeseyilele ithe uma uJesu Kristu eqeda ukuwela ephume emkhumbini kweza isixuku sabantu bezobona lo Jesu Kristu kwafika isixuku sabantu uthe ithe inkosi yasesinagoge uma izwa ukuthi nangiya uJesu Kristu yawuwela phambi kweenyawo zakhe. Yathi baba, indodakazi yami ilele. Akuze uzobeka isandla sakho phezu kwayo ivuke. Wathi akuze uzobeka isandla sakho phezu kwayo ivuke. Ithe asahamba njalo uJesu Kristu ashaya lapha kule ndodakazi ekaJayiru. Ukuhloke simlandela. Ukuhloke sihamba naye. Sihloke simlandela ngasemuva isixuku. Imbahantu utsamaya lo. Wathola. Retibu rifa Sha Hanjo tsa Kufika yo ntaba ina ke ha ha isa tho Hela ngikatsho ngasho ngithi hayi cha no baba lo waye yi celebritian. Nasho uJesu Kristu waye yi celebrity of note. Once again, his fame preceded him. Baba, he was surrounded by his ugu sabant. Kanti abanye babo. Kanti abanye kanti bezobona ukuthi iziphi mangalisa zoziyenza. Uma ngingedwa ngiyacabanga ukuthi hayi kade kunzima kanjani for abafundi bakaJesu ukungidlula phakathi kwalesi sixuku. But at the same time, omunye angasho ukuthi kodwa uJesu naye kade anamastoka kodwa Nkosi yami. At the same time, ohleli nawe uyiwani ungasho ukuthi no, uJesu kade anamastoka, no ngempela. Because now, we know osifazane, lo osifazane obehlushwa yisifo somopho iminyaka eyishumi nambili ofuna ukusebenzisa amandla kaJesu just ukuthi aphile. That is why I say, kodwa naye uJesu Kristu kade anamastoka. Because now this woman, kade akafuni next, bekafuna nje ukubamba umphetho, bekafuna nje ukubamba umphetho kaJesu Kristu. But now the question is, what was her problem, Lois Fazal? Ngabe inkinga yakhe beyikuphi na? IBhayibheli lithi wayenesifo somopho, kodwa lokhu akacaci kahle eBhayibhelini. But an issue of blood suggests that she had menstrual problems. Oh yes, I said it. The issue of blood suggests that she had a menstrual issue. And this would have been a serious one. Ngoba ngokwamaJuda osifazane obekade sesikhathini, she was regarded as unclean. Juda, uma usesikhathini umuntu wesifazane, she was regarded as unclean. Ngiyacabanga ke being unclean for iminyaka eyishumi nambili kade kunzima kangakanani kulo wesifazane. Being regarded as unclean for 12 years, I can imagine how hard it was for her. Kodwa nako kungishaya umxhwele ngalo wesifazane. Azange acele usizo. No. Azange acele usizo. Ofisa angimboni kala. No. Angimboni kala. Ngalokho ngoba khumbula ukuthi she was unclean. Instead of what she did, she joined lesa sicumbi esicindezele uJesu Kristu nabafundi bakhe. Wabe sethinta umphetho kaJesu. Sijwandi lesa sicuku ebesicindezelwe uJesu Kristu wesethinta umphetho kaJesu. Kade angafuni ukuningi. All she wanted was to touch his cloak. All she wanted was to touch his garment. Nothing else. Kade angafuni ukuxoxa indaba noJesu Kristu. Kade angafuni ukuningi. All she wanted ukuba close to uJesu Kristu, abambe umphetho wengubo yakhe. That's all she wanted. Just ngokuthinta umphetho wabe sephilile completely. Njani nje ngokuthinta umphetho wakhe wabe sephilile lo wesifazane. Ngirata mo taba ena. Itse haqata umtshwara, Jesu Kristu afelwa ke imakhe. Ithe maqeda ukubamba umphetho wengubo yakhe, waphelelwa amandla, wabuza, wathi ubani oqeda ukungibamba? Ubani? Nokuthi kungibamba abefundi ubuza abefundi bakhe bamangala bathi thina sizowazi kanjani mfethu. Hayi mfethu ungazodlala ngathi wena. Eba ungazodlala ngathi thina sizowazi kanjani ngoba uyabona ukuthi abantu baningi kanjani la. Uyababona labantu baningi kanjani sizothubana ukubambile ngoba bonke bafuna ukubamba. So sizothubana ukubambile thina. Hayi baba ungazosibuza lo mbuzo osibuza wona baba. Nawe udlala ngathi yazi. Sombona kanjani ngoba uyabona sicindezelo ufake emaphakathini. Uyabona ufake emaphakathini. Besiqonde uzosibuza ukuthi ubani ukubambile. Abantu bangapha eceleni bangapha emuva bangababambile. So azi kanjani? Uthi cha. Cha. Kunalo ongibambile. Kunalo ongibambile lo ongibambile khona into ayidosile kimi. Khona into ayidosile kimi udonsa amandla kimi. Hayi. Angeshona ngebhada simazi mfethu. Angeshona ngebhada kodwa ngokuthuka lo sifazane. Ngokuthuka lo sifazane wayisondeza. Wathi mina baba. Wathi mina baba wathula wambuka. Wathula wambuka wakulalela. Ukholo lakho lukusindisile. Wathi ukholo lakho lukusindisile. Sondeza walivuma icala wathi baba yimina. Wathi hamba ukholo lakho lukusindisile.
Ungesabi kikuthixo nginawe.
Mstadi ona uile kwa na atiba uye langwa. Lalela, loa sifazane bekazi kuthi uyelani laphayana. Loa sifazane ngathi angayelanga uyobuka ukuthi laba abanye bayeleni na. Loa sifazane ngathi angayelanga uyobuka indaba zabantu. Ubeye laphayana because he had an intention yokuphila. Azange asabe ukuthi abantu bazothini. Azange asabe ukuthi leso sicuku sizothini. Yingakho angazange afuna ukukhuluma ukuthi kunginani na. Wathi uma njengabamba umphetho wakhe. Wathi nje kuphela uma ngingabamba umphetho wakhe. Baba ngibaruna. Siyahamba. Baba ngibaruna go bona re tswa megatlong. Baba ngibaruna go bona re tswa dikereke. Baba ngibaruna re re mole a hona bophelo. Baba ngibaruna uthi angithole impilo kulo mhlahlo lo ya. Foketse go re tabataba. ika wena
Zunge Ungesabi Goba hi
Ngako uJesu Kristu aye athi yena ukholo lwakho likusindise
Zunge Ungesabi
Mina namhlanje mzali wami ukuthatha uyibuke
Goba hi
Wena ukholo lwakho lingakusindisa na Udutsimo udutsiseng wakula ubetheng wakula untlung wakula ukosipetle ingabe ukholo lakho liyakusindisa na noma ufana naso lesa sixuku lesiyana ebesifuna ukuyobona ukuthi ingabe indodakazi kaJairu izosinda na noma ufana naso lesa sixuku lesiyana ukholo lwabo kathi bangakholela kuyena ngaleyo ndlela leyo noma you go ebandleni because of an intention eyokuphila noma uya enkonzweni every Sunday because of an intention yokuthi ngiyophila lapho engiyakhona noma you just go there for the sake of going there sonke lesa sixuku sesambamba bonke athi bafuna ukumbona but not all of them were healed bonke surrounded him but not all of them were healed only her she was healed then ke puzori bona ne basaba atlo fodiswa na bona ne basaba atlo phila na tshepe tletse ngwe ka fela bona ne ba batla ho fopha because of their faith ba bona zane ba phila kwaphila usukele kude le ngoba ezwile ukuthi uJesu Kristu uyasondela wathi nje bangabamba umphetho wakhe ukukhulula kukhulu kusindisa because she believed and she trusted that to go for not about kereko itsamaya it's not about mo profeta itsamaya mkoye it is not about mo khato o joinile fine and always father normal fine and always just uke bese lapha ya buna fast we introspect to kushay ngabe ukukhona lakho wena lingakusindisa na mina kariyoko ho yena ka tshepo
jwalo
o funa siya ke yena ngethemba
mphi
yena uya philisa Nasiya kuyena ngetheba ukuthi yena uzosiphilile wonke lokho okusiphethe kuzophela
swalo yiyo onthi Jesu ona mpho
yena sadi tsamayile dingaka adi tsamayile dingaka Asa tsebo hore ba ka yetsa. Ke bua le wena ka mtsotso o. Ke bua le wena ka mtsotso o. O tsamaile dinga ka ofela. Aba bone go tshwereke. Ke a bona ke bua le wena wena. O ile go nga kenge holo. O ile wa ya go nga kenge holo na.
O na mpona ha ke lela.
Katumetse ho yena hore ntate mpona hore ntate mpona ho sekena ditshepetletse hore wena o tlo yenza
kungaphezulu
bothata ba rona ukuthi sibeke ithemba lethu kubodokotela basemhlabeni uma bese hlulekile abodokotela basemhlabeni and then we forget ngalo phezulu
oh na mbona
we forget ngalo phezulu
akhilila
ukuthi lo phezulu ungena nalapho kuthiwa ungenwa khona
lo
phezulu ndlula nalapho kuthiwa ndlulwa khona
ambitha
yena uyangena
tho oh na yeyo ufo Ufolema maswalo anti Jesu unampona unampona akilila 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 jalo ambita. Matualo, matualo, matualo. Oh, ambita. Ambita. Ito. Ito una. Ito. Ito lema. Oh, ambita. Ambita. Matualo, yo ambita, yo umbo, oh, na manisu, ufolema, maswalo.
Katumezo kwe na wabiti, ufole matualo, babangata baru na rea kula. Baba ngata ba rona re ya kula batswa dibaka. Ke tsa sa tshude se tsa re ke re ipotse. Ke ka be u kholelo ethu na le fana nalo ya o se fazane. No ma le fana nalo ya la batswa ba la pesto go ina. Da baba ba ba mphetho ka Jesu kota sanje ba phile kota lo wa phile. Ke u suka la suka kona go bene themba ukuthi uyo phila la ya khona. It is about time. Time. Let's stop blaming the churches and blaming Mosmang. For a cabbie, Runana Ukolo to Lujani now. As much as require Kerikan if the Sunday idiot of Fella Rapele Kaufe, but to call. Jesus Christ Ukolo Lakolo Sindis. Potoko when Gabula Kukolo is Oxindisana. Thank you. Buti sawubona.
Sawubona buti kunjani?
Siyaphila sinezwa nina.
Ah, siyaphila. Happy Easter tide.
Happy Easter to you too, my son.
Yes, yes.
Sicela usithathe ukusibenzisa.
Ngiyabingelela ke abantwana kaMthukana kaNdaba. Apho nilalele khona umsakazo iRadio Veritas, the good news for the change. Namhlanje ke ngizokhuluma ngokuthi today you will be with me in paradise. Today you will be with me in paradise. If the first word embraced all mankind within the scope of the dreadful act of crucifying Jesus and the potential of forgiveness through his prayers, then the second word narrows its focus to one single needy sinner. God not only sees the whole world, but he sees it made up of certain individuals. Ngikhuluma kanje ukuthi uNkulunkulu akabheki nje kuphela umhlaba, kodwa ubheka nathi thina sizoni. Ukusho khona ukuthi ezulwini angeke wangenelwa ngomunye umuntu ezulwini. Ezulwini wena uyazisebenzela usasemhlabeni ukuze uthole umvuzo wokuthi uyongena ezulwini. Bakhuluma ngokuthi today you'll be with me in paradise. We are looking at thina shoot, it's an introspection. It's an introspection yokuthi esontweni bangajaja, esikolweni bangasijaja, emsebenzini bangasijaja, but wena awuyintoya lutho. Kodwa wakhohlwe ukuthi thina emhlabeni asidalelwa ngokujaja abantu. UNkulunkulu kuphela umuntu oyosijaja. So into umuntu akayikhulumayo ngawe akumelanga wena uyithathe uyifake ngaphakathi kuwe wena, because wena wenziwa ngomuntu kodwa wenziwe uNkulunkulu.
Oh, yes.
And then no man is beyond the hope of redemption. In whose soul still lingers some fear of God. And as he spoke, faith rose in his soul, and he blurted out of his appear, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." And it was a plea that did not fall on deaf ears. The response was immediate. "Truly, I tell you, today you will be with me in paradise." And paradise is the most sacred place. A paradise angeni noma yini, angeni noma ubani. Kumele uyiqoqe, ufane noMoses ushiye badatha moyongena eparadise. But uJesu uphendula isoni. Isoni esaziyo ukuthi sonile, and siya accepta ukuthi sizokhusifaya noJesu esiphambanweni. But sithi yazini, mina I deserve to be crucified. But wena ula, because you don't deserve it. You don't deserve to be here. The son sees a fit defender uJesu against the other thief. Lebe izimlahlela ngamagama. Ukuthi phela hawu, angithi wena uyakwazi ukusave abantu, sisave ke nawe. So into esifundayo ke ile yokuthi noma umuntu eyisoni, into ebalulekile iyodwa cha umuntu ukuthi amsabe uNkulunkulu. Uma umsaba uNkulunkulu, uNkulunkulu uyakubusisa, and uNkulunkulu uyakusaver ekhathini ezinzima. So into ke leyo masikhuluma ngeEaster, and I expect to see abantu bejabulile ngeEaster, because ngeEaster uyafana nomntwana omncane oqeda ukuzalwa. NgeEaster sibuyela back esiswini sikamama, njengoba uJesu wasiyala ukuthi sibuye siyabantu abasha abangenasono, abangenasipi, abaqala unyaka from the new slate. That's what it's all about. And I pray and hope ukuthi while we are doing that,
we can save abanye abantu ukuthi nawe bayibone le ndlela le thina esihambayo ukuthi imnandi kangakanani. Umuntu makaye esontweni, makangaye esontweni uyohlukunyezwa. Makaze esontweni ukuthi yo, I can't wait for next week. Umuntu mayivuke esontweni abe mafulufulu, indlela uNkulunkulu ayifunayo ngathi. So yiyo isifiso sami, ngikhuluma nomlaleli ukuthi masenze abantu bajabule ngokuba khona kwethu, sizalwe kabusha. Ngiyabonga mfethu.
Ngikubongile mfethu, uNkulunkulu omusa sengathi angakwenza kahle kanti futhi abe nawe.
Ngibonga kakhulu mfethu.
Esikhathame ngitshela ukuthi ibili nesigawu ngaphambi ukuthi libumbane laphayana ihora leshumi nambili khona lamisanzo nokho umsazo wesigawu kanjalo sijayifana ngithi bye-bye. As for next week, Father Tabo uzobe naye ngolwesithathu nangolwesine.
You have a heart.
Javanek.
Yes, to be.
Why am I doing a good
job? Without.
Doing a good Father Tabo,
Kadi 27 papa ube mo.
Okay, ke tla be ke le mo ka 27 mme wa ka.
Ke pa hore mo di tshutong tsa hao modima bena le wena.
Ke ka kopa le ntshapedi se mtswadi wa ka.
Thank you papa.
Ke buile mme. Bye bye.